echomusicblog.com.
Good morning, afternoon, evening, idiot, Senna Kumazuna. Drift, Drake.
Olivine to Venen in Nachita.
FJ.
Menacing if you now see.
Apagani, Ganya Mata.
So now you wait.
Ichichiko ni vecha ni chita reka ni ulule. Chani chinja reka ni ulule. Kujala nezeri player ni jesa bench, I don't play reka ni ulule. Kujala nezeri chapewa minsula. Sinezo sunga magero nezo sasula. Wambiri wezo ni uza sunga chinje. Wenango watingati chisakulo uja sakula. Wapo wapwela wachinja kesi. Neze mufast lane na bwana chinja pesi. Mutima wankazi kikangani boza. Wezo shusha baona ngati ni maloza. Wata pa mwene chani chinjila. Mutima wako mwene wani chinjila. Chikondi sweet ni zigolo. Kisalangane kumbuyo ni fuwa tifokasi kwa kusogolo.
So now you wait.
Karababiri ni chipale. Nikuza na tilesa kupale. Gasomba, halise ofishi. Safu na chiveleshi, chikondi ya malonda. Gaoni kedweke kakeka ni down. Real slay queen, uyu wafuni ka crown. Kanitila mova, so hapa nili drunk in love. Gaupitia monai wefomela, ni mufela, Azalenga ni pene. Matching shoes, matching shirts, matching phones. Kwa sana na matching DNA. Olo na vala menso ni wana cheiwe. Ufusafe nifuna, nifuna chewe iwe. Na vakumbuyo sinikumbuka. Sinifuna no vizila, sinikumbuka.
So now you wait.
Mwanga njine weni na kufuna fest. Naine ni za kupanga first lady. Sininga bise to me you the best. Nika duala you are my first aid. Nga umu konda vomela Nga umu feeling apunda Baby fendera pafuku. Wera ni kuuze
so now you wait.
Apangani Ganyamata DJ Showster. Excuse my French, Copala swag. Let's go. Selisho, I see you. Bali, Bali. It's me, myself, and I.
Exclusive from echomusicblog.com.